Musica.com. Lipina Zambunga.
Hit the brand new one. Yeah, record the four. Denizzy alongside Roy G. SK. One Miguel, strong beat is a bill bill.
What's the Lisa Pila, Mamu Pila Kondi Varikani? Isike Babona, Vana Tuso. Akakuli Varikani Vaga Kondi Bareti Vari Tusa. Isike Babona, Vana Tuso. What's the Lisa Pila, Mamu Pila Kondi Varikani? Isike Babona.
Abana tuso
akakuli balikani baga koni balezi bari
strong beat is a biu biu
isike babona abana tuso
Mr. YAKO habo kubalize za mafoni bakatinga manenge kuli abaiboni anisalizeze kwa lusaka kusola mwana mulozi kapa Mr. CD kibona baba kona kunitusa isike babo bona vanishwela majelas naziba kuli fo abatavele kuni uto mwabulozi nivopa sinatao Baba ntavela kivona baba ntaela ne munga inge kuli mwendini kanyandelela Kifoni kofela ku Mr. China Tobias Kozikaluwe koni ya niyo fitia
Wasta lisapire mamupila konji walikani
Lukumefa mtu Mohambe
Isike babona
Sejeke sejeke
Akakuli walikani waga koni balezi balitusa Isike babona wana tuso Wasta lisapire Kondibarikani
Mene kaumba kanjengo
Isike babona Bana tuso
Hey, strong beat
Kondibarikani waga Kondibarikani waritusa
Niluna batubaka
Isike babona Bana tuso
Memekeri wangu Hey, kumulika ni mane na beyanga sepo Kuli wako na kunyutu sisa yaka kupo Aili mabololo waka Na mane ni vazu size kale nekile momo ya waka Nasepa nivona mwindi keba shungula Na nyandanga kono kwa palanga kuva upola hey. Nivatali meranga fela Kuvalize za foni mwindi kuvuza fela mwabazuela hey. Bakuva kupatuso kunivela tata Bakana bazivanga seni zwile mwabotata hey. Nikulile hani na neke ya mota Bafamili vateni kono nilize za muta Chris
Wasta lisapila mamupila konji walikani
Vende China mwendava
Isike babona wana tuso
Strong beat ghetto
Akakuli walikani wana Kaponi balezi balitusa Isike babona Bana tuso Wasta lisapila mamupila konji walikani Isike babona Bana tuso
Bana tuso
Kakakuli balikani waga Kaponi balezi balitusa Isike babona
Ni uto hande kutona ni valikani Isike family ya kakozi na aba ni vali hey. Baba umama family abona Baswari kuno swali sana bupilo keba bukona Luna konji nako ya kuruane la mubu Vali boundary kifale faka kutaka mubu Nekele kupotela na seri kusaba kuyumba sizo Otherwise kiva family fela livizo
Notifatawe ya tusano kiwanjiri wa meno
Kivasili baba ni tusa bona vai kumusa
Anipila koktina mina nae kutuande
Feni fumila semu kari sizwa kumina
Wasta lisapila mamu Pila konji walikani
Chaji
Isike babona Abana tuso Akakuli balikani waga Koni balezi balitusa Isike babona Abana tuso Wasta lisapila mamu pila konji walikani Isike babona Abana tuso Akakuli balikani waga Koni balezi balitusa Isike babona
Abana tuso Sejeke Pilas Mr. YAKO
Isike babona
Denizzy Alongside Roy G 1904 SK Aiseo
Isike babona Abana tuso
Lukubefa mtu Mohambe Ya recorder 4 Simaswe Oh 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 Simutu saka
Akakuli balikani waga koni balezi balitusa Isike babona wana tuso
hey. It's a brand new one Strong beat in the biu biu Eo Evans Buga isio Mutia Kirisi Mr. Moses Mutonga
Yo Mr. Tobias, Mr. Kaumbaka Nyengo, Mr. Danger Karue, Mr. Israel Njamba, Mr. Sidin, Mr. Namasiku, Mana Mulozi Chota, Mr. China Mwendabai, Mr. One Dindi.
Download it at bongamusic.com.